Ya.
Fortnite.
Yeah.
Uu diiday waa limitka lagugu talagalay waa 30,000 baa dad badan bay saadu soo qorqoreysaa maanta wax ka khaldan system uma garna uga dhex qaado una kaa usoo diray unagu celi
90,000 ma soo celiya haya lambarkiisa soo diray ma 90,000 ku celiya
kaa usoo diray ba kan 10,000 uga reeb 100
wiilki lambarkiisa uu naado raaliye igu celi
ishe ka adiga dira eber 9
ama ka loo diray badhi malawan heli uun
37 may kaaga sheeg 39
ugu sii ballaariyaa kotoma uga dhigaa
maya waa caadi lacagta kan nooga soo celi ilaa shalay bay nagu soo noqdeen
hayuun ii yeedhi 37
39
39
29
29
28
28 maxamed axmed cabdiraxmaan waa ka lacagta loo diray soo ma lacag diraha weeyaan
kulmiye aan u
alo diraha weeyaan
kulmiye agenti baa u diray
kulmiye agenti baa u diray ayo kulmiye aan u soo celin 90,000
ayo
ayo